Kale kale mizimu yabantu idahumitse dziko kobanda madzi amveke rube pani yinchito vingombe gobele virombo gobele gobele uswa madzi tenef 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 uswa madzi ndipo onse nkupangana kuti teti dani uliyaite tipite kunditukwa mfumu akulu akalulu kumene kodi kapfunse tiyendikayimbire onsefe motere ndikundikuti msenekereni uli madzi ndikundikuti msenekereni uli madzi ndikundikuti msenekereni uli madzi ndikundikuti msenekereni uli madzi uli madzi uli madzi uli madzi uli madzi ndikundikuti msenekereni uli madzi ndikundikuti msenekereni uli madzi ndikundikuti msenekereni uli madzi uli madzi Madi, 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 Senegalese uli mati, ndikundi kuti msenegalese uli mati, uli mati, uli mati, uli mati, uli mati, ndikundi kuti msenegalese uli mati. Ah, ndiyenu chigule ruzingombetu, mikangotu, wakuti kuli nyama zanji kudziko kunotu. Ambeke tiki, 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 chigule rukapondapondatu pamtsinje ujatu, wamsendekelatu. Amvekere pamene majoli koma madzi tapeza pano ndithu tamverani somboni mumvizira imbira suvinyama ndichimpupuzi chimpupuluzi cha madzi chimeneyo taimani mtamvera ndikundikuti msenekeredi uli madzi ndikundikuti msenekeredi uli madzi ndikundikuti msenekeredi mkabonde ndikundikuti pamsenekeredi mkabonde ndikundikuti pamsenekeredi mkabonde ndipo mkabonde ndipo mkabonde ndipo mkabonde ndipo mkabonde ndipo mkabonde ndipo mkabonde ndikundikuti msenekeredi uli madzi aimani mtone izo zidachitika tsolomere paja akalulu anjovu onsila yani mbidzi upita mire paja vinjovu apeke tabonde tabonde pamire paja pamire paja ape ndiyo madzali pano tabonde madzali pano tabonde madzali apeke faa vimadzi mire paja apeke yetu kaf ulimbira na madzi mire paja olini ujama kuzani pamsendekere niuzani pamsendekere ujama kuzani pamsendekere ndikundikuti msenekeredi uli madzi ndikundikuti msenekeredi uli madzi uli madzi ni madzi anzere nebuja aliluda imani zikoma ha wawa zikoma ha ha anjovu pinu kagwana wakabwana zikoma wakalulu monga uti ali kuchingoni kumeneko amvekera wachipatsai chiongo alino akalulu ndino aphiri ino alino akalulu ndithu zona azamine ino ali ake pani zikoma maseko awo a gomo mkera ndithu zikomo mwatipatsa mawu a kukhosi kwaulowa ndithu a zikomo ndithu zamine pepani muzigomo ndekore msenekeredi uli madzi ndekore msenekeredi uli madzi madzi msenekeredi uli madzi uli madzi uli madzi andzere kutira andzere madzambira madziwo kaluli mpanga fumu lero zimadzi anditu nkuilulele koma zona de ndekore msenekeredi uli madzi ndekore msenekeredi uli madzi ndekore msenekeredi uli madzi 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 ndikuti msenekeredi uli madzi anzekere mene bachitse pano kupa 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 chikhuni cha njovu gogobele ndiye lukanga anga chinyombe choroda chiphakale kale amvekere mchimimba pululu ong'onaso nawo pepefu pepefu nawonso kanyama kaja kakalulu kaja kamvekere nthu jojo kali ndavivinitsa zimangu nyang'wa izi ndioli nzeru ndioli nzeru ndioli nzeru ndioli nzeru okalulu ndioli nzeru okalulu Diwalinzelu, 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 Udim Senegale Nduli Mati, Ndigu Udim Senegale Nduli Mati, Ndigu Udim Senegale Nduli Mati, Ah, ambegele zose, usonghanari, lelo, dedi bange fumu, fumu yage, ye ikulu, yofana ndige ili kudeza, aga ye aja, kudika luluyo, akeleso bampando, baga yele, kudaziwe luza, ndipo bamelebo ngomba ngombi zose, kumlemege zandege ya, aga lulu, zigomo kwambi nditu, zigomo, ndiye, ndide jimbe,